seza aluno luna ku aluchu sizamu tutenyo mide fina aluno luna ku soko imiriremu tunulira wazadebo tunulira wenganda zo Mwenyo kumata magakawa hey, hey. Kaditambula mpola 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 kaditambula mpola mpola tugende mumaso gawazadebo abengana nemikwano twanjulira umusajjawo Abazire bawe, abanyabuzare n'abanywani, twereje umusiza wawe. Yeah, yeah, yeah. Tumuhubira katambala. Yeah, yeah. Tumuhubira katambala. Katonda, oyo yamanyi byona, entalo yazirwana, kale tobisobola, omusajja mukwate bulungi, alabirire famire, na wakukwate bulungi, ofumbe, temulwananga, Katonda musabe, yamanyi byona. Mumasoka wazadebo abenganda nemikwano twanjulira umusajja wo Abazire bawe, abanyabuzare n'abanywani, twereje umusiza wawe. Yeah, yeah, yeah. Tumuhubira katambala. Yeah, yeah. Tumuhubira katambala. Ah.